kitali yangu. Bwana wetu,
Bwana
mkombozi wangu, mchungaji wetu, mzazi wetu, we kimbilio langu, Roho Mtakatifu, Bwana wa mabwana, nani nani kama wewe, ni wewe Baba, ni wewe Bwana, hakuna mwingine, nani kama wewe, ni wewe Baba, ni wewe Bwana, hakuna mwingine.
At the mention of your name, every knee shall bow, every tongue confess, Jesus Christ is the Lord and Savior.
Ensinensi zivunama, amawanga gasinza,
gasinze,
twale chitiwa,
twale chitiwa,
twala matendo,
twala matendo,
ani alinga kwe,
ani,
ani akufanana. Yesu osani de,
osani de tata,
wewe katata,
teni mulala,
kama wanga Yesu,
Yesu,
tali ya kufanana, tali yo. Nani kama wewe,
nani,
ni wewe Baba,
wewe,
ni wewe Bwana,
oh,
hakuna mwingine. Kama wewe, hakuna mwingine, hakuna mwingine, hakuna mwingine Baba,
hakuna
nani kama wewe, ani alinga kwe, ani akufanana, tali alinga kwe,
tali
akwenkana.
Nani kama wewe.